Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika Washington DC. Muri kumwe na Jean Diane ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda mucumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi turabaramukije abatwumva bari mu burere butandukanye b'u Rwanda muri ko mutwumva ku 104.3 ni FM y'ijwi rya Amerika dusamiraniramwe mu gihugu cyose cy'u Rwanda Uganda mu karere ka Kisoro naho nyene muratwumva tankomanzi turi kuri FM 88 n'ibicenda ya radio ijuri yobora ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu YouTube Twitter na Instagram ni VOA radio yacu ikaze muri sanga ino munsi
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga yuno munsi rero nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye na batumiriye umunyarwanda kazi Barbara Umuhoza ayiruka kwandika igitabo yise Shaped. Barbara mwico gitabo aragaruka ingene yashoboye kwiyubaka biciye mu bitandukanye yaciyemo kuva kiri muto kugera ino saha yaciye muri vyinshi ahunga ahoye mu Burundi avayo aja Uganda ahatandukanye. Barbara Umuhoza afise imyaka 36 ni pasteur n'umusemuzi yabigize umwuga n'umuhinga mu byo gutanga amakuru n'umenyesha makuru arafise ivyo akora ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe zitandukanye araza kubitubwira n'umugwiza tunga afise uruganda rukora amabuji amotesha amazu ugo ruganda rwitwa Lasia Scented Candles akaba afise na societe ikora mu byo kumenyesha amakuru yitwa Ecla Communications. Barbara rero ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kutwemerera ko tuyaga ukinjiza mu buzima bwawe imiliyoni n'imiliyoni z'abakunzi bakurikira ijwi rya Amerika sicoroshe kugururira ubuzima bwa abantu bangana gute. Ikaze ku ijwi rya Amerika Barbara.
Murakoze cyane Diane, murakoze kumanya mu mpaye.
Kumeze gute ngaho i Kigali mu Rwanda?
Meze neza i Kigali turakomeye.
Hambavu yo kugushimira ko utwuguruye ubuzima bwawe kugira ngo tukumenye byimbitse gusumba uko abatandukanye bakubona hirya no hino. Ndanagushimira ko wahaye ijwi rya Amerika kopi igitabo cawe naragisomye ndagisubiramwo. Ni igitabo ugisomye atabura ko umuntu atigira na gato. Imbere ko tuja mu cacu vyo bitandukanye, Barbara, icyumviro cyo kwandika igitabo Shaped cavuye he?
Ntangira kwandika ntabwo natangiye ntekereza ngo nzandike igitabo. Mu by'ukuri ndabyibuka twari muri lockdown cyangwa se guma mu rugo muri COVID igitangira mu Rwanda muri 2020. Noneho hari mu kwezi kwa gatatu twisanga turi mu nzu tudashobora gusohoka. Isi ntabwo yari iza hirya, nta muntu wari uzi ngo bizarangira, nta muntu wari uzi ngo tuzasohoka, nta ejo hazaza umuntu yabonaga. Kugira ngo rero mbashe gusunika iminsi, kugira ngo mbashe kuguma meze neza, navuze nti reka ntangire kwandika ibitekerezo byanjye, nandike ibindimo mu mutwe mu mutima. Nuko ntangira kwandika ari dokima, ariko nko kwandika ibitekerezo atari atari kuvuga ngo ndashaka kwandika igitabo cyangwa ngo bizarangira ari igitabo byatangiye ari draft igitekerezo.
Hama icyo gihe wandika ibinyuranye mu buzima bwawe wari ufise intumbero y'ibyo wandika ibiki muri rusangi kugira ngo uzove muri ibyo bitekerezo birinde bica bishika ku gitabo byagenze gute?
Ukuntu rero byaje kugenda natangiye nandika urebye na natangiranye na chapitre za nyuma z'igitabo cyashitwe. Noneho izo chapitre nziha inshuti yanjye irazisoma nanditse ndibuka nanditse page nk'eshanu mu munsi umwe. Mbihaye inshuti yanjye irambwira iti ati baba iki ni igitabo atahubwo subira inyuma wandike ibintu byose wibuka amakuru yose wibuka ku buzima bwawe ukuntu wavutse ukuntu wabayeho ukuntu wakuze subira inyuma noneho ubihe umurongo ubihe structure abari ukurikiza dore turi muri lockdown nta muntu z'igihe azasohokera nta muntu z'igihe bizarangira hanyuma turebe nimba bizavamo igitabo ariko ibintu bifite potensiyeli yo kuvamo igitabo. Okay, subira inyuma rero ntangira kwandika ubuzima bwanjye ariko ntakubeshye Diane ntabwo navuga ngo nzaba umwanditsi w'ibitabo mbona ni ibintu natekereza ko nshobora kuzakora ngeze nk'imyaka 50-60 mbaye umupansiyone nuko biza gutangira bifata umurongo gutyo birangira bibaye igitabo.
Turaza kubigaruka ko Barbara iganiwe muri isanga ubundi ku ijwi ry'Amerika turakunda ko duha umwanya munini abakunzi bacu akaba aribo babaza gusumba twebwe turase benshi baturindiriye baduhaye amanimero ya telefone reka tuje ku mirongo yo itandukanye yacu tubanze twakire abaturindiriye turahira kuri Rurangwa Emmanuel uratwumva?
Hello.
Uratwumva Emmanuel? Emmanuel uratwumva? Emmanuel uratwumva? Emmanuel uratwumva? Turumva na Emmanuel muhinga bw'ivyuma tariko ratwumva muhinga bw'ivyuma batugeragereze babadukuye ko abo biriko biratuma bijwangarara cyane kuko turumva tutariko turashobora kumvikana. Nuko rero Barbara mukurindira ko duturabandi ku murongo wa telefone uricaye uratanguye uzurandika ibitandukanye hama biravuyemo igitabo wagiye gufata intumbero yo guca wandika ku buzima bwawe ryari hama kuki wanditse ku buzima bwawe imyaka 30 icyo gihe wari ufite imyaka 30 nini?
Yego, icyo gihe nari mfite imyaka 34 ntangiye kwandika mpera ku itangiriro cyangwa se uko ubuzima bwanjye bwatangiye ibyo ababyeyi bambwiye ibyo nibuka uko nakuze aho twanyuze nubwo kuri iyo etape cyangwa se aho ngaho byari bitaravuga ngo ibi ni igitabo tugiye gusohora ariko ndangije kubyandika kubishyira ku murongo kuko twamaze muri lockdown ngira ngo amezi nk'abiri cyangwa atatu hafi atatu ndavuga ngo ibi bintu mfite izi page icyo gihe nari mfite page 90 kubera ko nabihinduye akazi nahise mbihindura akazi ndavuga ngo sasa kugira ngo mu mutwe hagume hameze neza numva ko mfite akazi nkora reka njye mbyuka nandika nk'umuntu ujya ku kazi ariko afite akazi ko kwandika noneho ntangije tuve muri lockdown za page zose zitandukanye ngiye inshuti zanjye nk'ebyiri eshatu zitandukanye barazisoma barambwira ati ariko ubuzima bwawe buri intereso buri interesting ni ibintu wasangiza abantu bagasoma bakaba entertained bikabashimisha cyangwa se bikabafasha bikabahugura bikabaha no kwitekerezaho reka ibi bintu tubihindure igitabo. Aho rero dusohotse nko muri lockdown ya kabiri kuko naranditse ya mbere n'iya kabiri bigeze nko muri October gutyo November nibwo twavuze tutariko ibi bintu reka dukore proje y'igitabo byitwe ko ari project turimo noneho turimo kwandika igitabo tugiye kwandika igitabo nta kindi tugiye gukora nibwo rero iyo process yatangiye kuvuga ngo ibaye igitabo ariko njyewe nandikaga mvuga nti mfite akazi nkora ntabwo turi sire ko bizaba inkuru kandi icyo gihe nanjye ubwanjye navuga sekundi mutoya se nanjye se dasohora igitabo gute ariko abantu bose mpaye manuscript bakagisoma bati iyi ni story ni inkuru yo kuvuga wayivuga
Ego ni nkuru jena ndakamdavuge ndagize amahirwe na yaragisomye uratahura ibitari bike kuri nosi uratahura wiroranishije ko nawe nyene ugatahura ariko nko muri make gababaha harabakuzi kubiganiro vyawe bitandukanye harabakuzi busemura kwa Gitwaza n'ahandi hatandukanye ubundi yo nkuru y'ubuzima bwawe uwo yivuga muri make ku bwawe uwo yivuga kwiki nkuru y'imuri mu gitabo ntitugusaba kuvuga byose ariko uhonje gato kubatwumviriza Barbara ni muntu ki atwibwira gute ico gitabo
Barbara ni umuntu ugizwe n'ibintu byinshi Barbara ni produit y'ibintu byinshi ni produit y'ukuntu yarezwe muri famille ni produit y'ubuzima yabayeho ni produit y'ubuzima yabayeho yibana i Burayi ni produit y'ubuzima yabayeho agarutse mu Rwanda ni produit yo kuba umukozi mu rusengero kuko nahakoraga nk'umukozi a temple ndo umukozi full time ibyo nabyo bifite ibintu byinshi byanyigishije mu buzima bahubaha imbiha iyo forme nagiraga ngo abazasoma iyo nkuru batazareba inkuru yanjye gusa ahubwo nabo barebe inkuru z'ubuzima bwabo nabo babashe gusobanukirwa ko n'amaproduit y'ibintu byinshi ariko ni ibyo bintu banyuzemo bishobora kubafasha bishobora no gufasha sosiyete kubera ko ubuzima ukuntu twaremye Imana ntabwo yaremye umuntu ngo yibane wenyine twaremye kugira ngo dufatane dufashanye tugendane tubane dukundane tukorane ubuzima hamwe ndagusanga inkuru yanjye yes ni inkuru y'ubuzima bwanjye ariko objective suko tureba inkuru ya Barbara gusa objective nuko abantu bahindukira bamaze gusoma icyo gitabo bakagifunga bakagishira hasi bo bakire bakavuga bati ese harya ubuzima gye nabayeho bwangize mu ntoki ese ikindi cyo ce que je suis maintenant what I am right now how can it help ça peut aider comment byafasha umuntu gute experience zanjye zishobora kugira undi muntu zifasha gewe nasangije experience nke inararibonye ritoya mfite kubera ko ndacyari muto hari n'ibindi byinshi cyane nkiga ndakigira no kubandi benshi ariko abafite ibyabo nabo ese babitekerezaho ese dushobora kwiga kwa presia ibyiza n'ibibi twanyuzemo tukiga uburyo noneho tubisangiza abandi tutavuga ngo nagize agahinda nishwe nibi napfuye gushya ariko se urwo rupfu waciyemo cyangwa se ibyo bintu wabayemo byakwigishije iki ese icyo kintu wize wakimbwira Barbara ese Barbara yabwira Diane ese Diane yabwira Barbara kubera ko Diane nabwira Barbara biramufasha muri avenir ye ejo he hazaza ese nusoma shape aha reka turebe nko mu gitabo nusoma shape kuko muri shape mvuga ukuntu nagiye kwibana i Burayi ndi umwana mfite imyaka 15 ndi umwana w'umukobwa ntangira kwibana ese nk'ababyeyi uyu munsi bashaka kohereza abana babo hanze kujya kwiga kandi yego ni byiza yego ni igitekerezo cyiza ababifitiye ubushobozi ese bafite amakuru y'uwabibayemo ngo ababwire ibibazo biri muri urwo rugendo ababwira ukuntu solitude yo kohereza umwana toki solitude umwana azahura nayo probablement izabyara na depression ese arayiteguye ese yateguye umwana donc shape ntago ari inkuru yanjye gusa shape nayanditse mu buryo ishobora guhinduka inkuru ya buri muntu wese kugira ibintu yibaza nari mvuga akantu gato ya koko biburayi ni histoire yo kuntu nagiye kuba ariko noneho gafasha ababyeyi bari kohereza abana hanze by example iyo ni chapitre harimo chapitre zitandukanye ariko objectif ni uko umuntu arangije gusoma shapes yitekerezaho akibaza icyo byafasha mu buzima bw'abantu
uko bikose abasomye igitabo urabibona ko umurongo wose uravuga ukadutwara mu ngagara ibitungura iki urumva ko uragaruka mu bwana bwawe kandi bikatuma n'ugisoma yitekerezaho yibaza ati ya nje kijya gihe nari mu bikinanje reka twakire Daniel hama turagaruka kuri Shept Daniel ikaze ku ijuru ry'Amerika no muri Isanga Barbara yaje twamubatumiriye uherehega Daniel
Murakoze cyane Diane nitwa Daniel nkuko mbusuze imperere nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego ndi kumwe na Barbara rero akabazo kuri we
ya Barbara na mwishe rwose no afite akazoza afite umushinga mwiza kandi uryoheye urubyiruko so nagiraga ngiye mubaze mu byukuri we n'urubye rugendo rwamubereye bitizagaragaye kuko urubyiruka kenshi kugira ngo twandike igitabo ni ibintu bitabyoroshye turumva yabaye umustari ni mugwiza tunga ese mu byukuri we yabigezeho ute n'izembogamizi yagize ese mu byukuri niye havuye imbaraga zisa n'izimufasha kugira ngo agere kuhageze kuri ubu ngubu uyu munsi.
Urakoze Daniel ngaho Nyamasheke mu Rwanda. Barbara ndagusubije mikro wishure Daniel.
Yes, urakoze Diane kandi Daniel urakoze kuduhamagara ukaduha n'ikibazo cyawe. Yes, urugendo umuntu ahera ku busa agera ku bintu bikomeye cyangwa se byizwa cyangwa se bigaragara ko bikomeye amaso y'abantu ni urugendo rurerure, ni urugendo runaniza umutima, ni urugendo rutoroshye. Ni urugendo rutoroshye ku bantu biteguye gufata urwo rugendo rwose kuko hari abantu baprefera gufata za rakursi za shortcut. Njye ntabwo nafashe shortcut, ni urugendo rwamvunye ariko navuga ibintu bibiri cyangwa bitatu byamfashije. Ikintu cya mbere cyamfashije ni Imana, kwizera Imana. Nizera ko Imana yandemye ifite uyu mugambi mwiza, ifite n'ibikorwa byiza yandemeye gukora kandi izanafasha kubikora. Ni donc kwizera gushingiye mu gutekereza ko niyo ngize inzozi, iyo ngize rêve, iyo ngize ibintu ushaka gukora mpita nizera ko Imana ntabwo ari jye wazihaye, izi nzozi si jye wazihaye, ibi bitekerezo si jye wabyihaye. Sasa imbaraga zabimpaye cyangwa se Imana muri ka yanjye, kuko nizera Imana, Imana yampaye izi nzozi, reka sinzibagirwe cyangwa ngo nzisuzugure. Izamfasha, izampuza n'abantu bakwiye kuzimfasha, abantu bakwiye kunyumva. Imana tuzabigendana, icyo ni icya mbere. Icya kabiri cyamfashije ni uguhora niteguye ijambo no. Kuko si buri gihe abantu babwira ikintu ushaka gukora ngo bagushyigikire, d'ailleurs kenshi nta nubwo bagushyigikira. Ni uguhora witeguye ijambo no. Kenshi nagiye mpura n'amano no kugira ngo na shepti isohoke, hari abantu benshi bambwiye no, hari abantu benshi nasabye ngo bamfashe gupublishinga kugisohora bakampakanira batariko wowe. Ndibuka hari umuntu w'inshuti yanjye nzi kandi nzi ko afite amafaranga kandi n'inshuti n'ubu turabiseka, hari kuri Noheli ndamubwira nti wamfashije ukampa amafaranga nkempima kino gitabo ko nigigurisha amafaranga azavamo nzayagusubiza nkakwishyura ariko iki gitabo gisohoke. Araseka arambwira ngo turi kuri Noheli ngo abantu bari gusaba amafaranga ya fanta n'umuceri wa Noheli, wowe urimo uransaba y'igitabo.
Haba habagenzi cyane
ati nta soni, urasaba y'igitabo, wowe urimo uransaba miliyoni zingahe ngo z'igitabo byose ni ibiki? Ariko kuko nayo niteguye ko ari bumpakanire, sinemeye umutima wanjye kubabara. Hari n'undi nabibwiye nti wamfashije tugatekereza konekisiyo zawe abantu twakuramo amafaranga, ni ukuri nzayabishyura ariko iki gitabo kigomba gusohoka. Ni inshuti yanjye cyane kandi arambwira ngo ndakubwira ko ibitabo bitagurishwa. Iyo business ugiyemo ntibaho. Nushaka wigumire ku mabuji, wigumire ku bindi
ibyo
umuinterprete professionnel ariko rwose igitabo iyo business no. Ariko uyu munsi tuvugana igitabo muri periode ya y'ukwezi n'igice amezi abiri, shift imaze kugurisha kopi 500.
Wow, ni byinshi cyane.
Ikwitegura guhora witeguye ijambo no, ntutakaze ibyiringiro cyangwa kwizera wari ufite kuri wa muntu waguhaye rêve. Sasa iyo uhora utegereje ijambo no, wiga gutekereza inzira zindi. Ni ukuvuga ngo nimba ntekereje gusaba Diane emiliyon, ngomba guhita nteganya nti Diane nayanga ndayakurashe.
Kwama na plan B mu buzima.
Ni ibintu nize kubera ko nagiye mbaho ubuzima nk'uko byanditse mu gitabo. Nta kintu na kimwe cyari plan A mu buzima bwanjye. Ibintu byinshi nahora nisanga muri plan B cyangwa plan B. No kuvuga ngo Diane nimusaba Emily akayinyima, ntabwo tuba abanzi ntitwangana. Ahubwo Diane nanyima Emily ndayikurahe. Niyo ndi bukure desa, nabahe abantu batanu bari inyuma ya Diane bampa desa nkagwiza ya Emily. icyo ni cyakabiri. Icya gatatu cyafashije no gukora cyane, ntabwo kuko ntabwo nkunda gufata rakurusi. Rakurusi iyo ugeze imbere uhura na blokaje, gusubiza inyuma ukongera ugatangira urugendo rurerure.
Urabivugamo mu gitabo ingene wabaye umuhasla nka mama wawe, nawe nyine uvuga ko yari ameze gutya.
Yes, mama yari umukozi, nakuriye muri famiye ikora, ndakora nta kazi nsubiza inyuma, nta kazi nsuzugura. Nimba nshaka Emilion, Diane akaba atari buyampe, ariko inyuma ya Diane hakaba hari abantu batatu bari bumbwire ngo urakubura umuhanda iminsi itatu tuguhe isamini, ndabikora. Ko nge ndashaka Emilion. Akazi of course gafite kazima katankoresha icyaha, kandi katankoresha ibyaha biri against amategeko y'igihugu bitandukanye n'amategeko y'igihugu, cyangwa se ibyaha bidahuye n'ijambo ry'Imana. Ariko ndakora kandi sinjya ndekura inzozi zanjye. No kuvuga ngo kwizera Imana, guhora witeguye ko abantu bakubwirano, no gukora cyane. Kandi inzozi ntabwo zisohora mu munsi umwe cyangwa iminsi ibiri. Shefti yampaye imyaka ibiri. Kandi imyaka ibiri y'akazi kenshi, y'amajoro menshi yo gutaha ndushye, nkongera ngasoma, nkongera ngasubiramo manuscript, nkongera nkayikosora, nkongera gukora cyane. Abajene benshi rero, kubera ko n'ubundi tuba dufite amaraso ashyushye, dushaka ibintu byihuta, ibintu biteye imbere, ibintu bibusha, akenshi iyo bidahise bibuja urababara, ukaba frustre, ukarekura inzozi, ukarakara, no. Icya mbere ni ugusobanukirwa ko inzozi ntizisohora mu munsi umwe, ibintu ntabwo bikoreka mu munsi umwe. Abantu bose bateye imbere byabafashe icyuya, byabafashe amaraso, byabafashe amajoro, byabafashe amarira y'igihe kirekire. Umuntu ashobora kubona shape ati ati mudamu arakomeye, yageze kure, ariko ntabwo bazi amarira narize nyuma y'iki
gitabo. Ukigisohora byaranaboneka kuri konti yawe ya Twitter, aho wavyuka ubonamenga utangura umengura umuntu arushe, hanyuma ukagenda ubandanya ubona icizere utwenga ugira iki. Urabona ko ari urugendo rurerure wagitse.
Ni urugendo rurerure, ni urugendo rwanduhije, ni urugendo rwandwaje. Hari abantu badashobora kubimenya ko narwaye umutwe, nagiye ku binini by'umutwe. Hari abantu badashobora kubimenya, wenda mbivuze bwa mbere kuri Voix d'Amérique, Voice of America. Hari abantu batabimenya ko narwaye umugongo kubera kwicara amasaha menshi yo gukora. Hari abantu badashobora kumenya ibintu byinshi byanyuze muri uru rugendo. Si nk'urugendo rwo gusohora shaped gusa, urugendo rw'ubuzima bwanjye bw'imyaka iyi yose 34, hari ibitari muri iki gitabo. Ariko urwo rugendo, ibintu nahuye nabyo kugira ngo ngere ahantu ushobora kubona kuraje no gutinyuka kwandika igitabo kigasohoka. So nabwira urubyiruko ngo ntabwo muri competition n'umuntu. Urugendo rwa Imana yakugeneye, take your time, fata umwanya wawe. Nta finish line, ntituri kwihutira ahantu ngo twese byane tugomba kuhagerera rimwe kandi dutandukanye.
Urakoze cyane Claude, ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Sanga. Uduzi ijwi Claude, uherereye he?
Bujumbura.
Akabazo kawe kwa Barbara.
Ndaramukije umutumire.
Arakumva.
Inyunganizi n'ukuntu twaca twifuza ukungene woronka icyo gitabo, kumbure natwe tukagisoma, tugasanga akuyemo nk'ibintu byo kwiyungunganya, kwitabwe n'uko ukuntu abantu benshi bari ku mashure bakora ibyo bakora n'imitwe mito yabo, cyangwa ukuntu muri Afurika twikeneye. Kumva rero byasaba ko tumubaza nigute twabona icyo gitabo kiriwe kunshaho dufasha, hanyuma kumva tumukeje tuki nawe atera imbere kuko yari kwinjira akiri muto ibyabo.
Urakoze cyane Claude Bujumbura, ugira umunsi mwiza. Barbara, igitabo cyawe abifuza kugisoma kugira ngo kibafashe baragikura hehe?
Yes, abantu benshi ikibazo nagize, abantu benshi bagisabye mu Gifaransa. Iyo ni proje ukwayo. Ni proje ukwayo isaba kucyenterpreta, isaba haba kugishyira mu Gifaransa, haba kugishyira mu Kinyarwanda. Ni proje mbona nzakora mu gihe kiri imbere, kitari ubu hafi. ariko kopi z'icyongereza wenda kubashaka igifaransa n'ikinyarwanda babe bambabariye gato y'abanyihanganire ko hari ibyo ngitunganya kugira ngo ndebe ko cyaba traduit cyasemurwa ariko abagishaka noneho kopi y'icyongereza nagerageje kucyandika mu cyongereza Diane ngira wabibonye icyongereza cyoroshye wagira ngo tuba turi kuganira
ego umuntu wese afise dukenya mu cyongereza aratahura n'ukuri biroroshe urayaga ufetse mu gitabo cyawe
Yes, so nacyanditse mu buryo kandi numva ariyo style nazakomeza mu bindi bitabo nzandika kwandika mu rurimi abantu bumva kugira ngo dukonekte n'imitima so nkavuga ngo kiri mu cyongereza ikigali kirahari kiri kuma library cyangwa se ama bookshops hano ikigali kuri Caritas ku Kirezi no kuri Charisma ariko kuri social media zanjye ndi kuri Twitter ndi kuri Facebook ndi kuri Instagram umuntu yanyandikira tukareba ukuntu tumufasha iyo kopi ikamugeraho kuko dukora n'ama delivery hano cyangwa tugashaka ukuntu tushigeza ku bantu kubari hanze rero bashobora kusaba komande yacyo twabafasha hanyuma abashaka kukigura online kiri kuri Amazon Kindle itanga soft copy unfortunately ntago turashiraho hard copy ariko kiri kuri Amazon hari abantu bamaze kugura kuri Amazon bakagisoma soft copy nabwo ndimo kureba uburyo hard copy ku buryo umuntu yakora order kuri Amazon bakamuderivaringiwe mu rugo hard copy ndi kureba uburyo ibyo nabyo byakorwa uretse ko abantu badukurikiye bari hanze Iburayi muri Amerika no mu bindi bihugu bashobora kutwandikira kuri social media zacu nabo tugashaka ukuntu tubafasha hari aba diaspora abafite nk'abavandimwe cyangwa inshuti baje mu Rwanda bakanyandikira nkahita mbakorera autographe nkagiha uwo muntu akakimujyanira hanze nabo ntibabe limite kumva ko nimba kitari kuri Amazon kibatakibona bashobora kunyandikira ku mbuga zitandukanye
nabo imbuga ngurukana bumenyi zawe ziri official ni zahe gababa
so kuri Twitter Twitter nitwa at umuhoza b kombahbaha cyangwa umuhoza b hanyuma kuri Instagram ni the Barbara Show @barbara_show kuri Facebook ni Barbara Umuhoza niyo banyandikira kuri Facebook just type Barbara Umuhoza
abariko baratwumva kuri VOA twataginze ko Barbara kuri Facebook aho twashize ko muduhamagara murashaka gusonda ko muza kuja ku izina giwe ry'ukuri imbere ko nakira Norbert na David Barbara ubundi wewe uzwi cyane mu biganiro gusemura kugira iki muntu aribaza ati kwandika n'ivyo wavuze kuri kurandika hariho kwitega vuba igitabo cawe gisohoka mu majwi
ahubwo rero kugishyira mu gifaransa n'ikinyarwanda ni proje ntekereza kuzakora ariko sizavuba nko gukora audiobook ubu mfite proje iyo kugishyira muri audiobook yo iri active iri active imana ishoboje umwaka utaha cyasohoka muri audiobook hanyuma abafrancophone n'abanyarwanda n'ikirundi banyihanganiye nzagikore muri audiobook fast
okay ivyurumvikana mbwawe n'aba francophone na joined mu francophone needs a system igifaransa ariko igitabo kirumvikana no ku mu francophone aba ataridze mu cyongereza canke mu kura gisoma gatahura ego Norbert ikaje kwijwi rya Amerika no muri isanga twagutumiriye Barbara uherere hega Norbert uherere hehe
mere nyamasheke mu ndanga y'abantu
nyamasheke mu fise dosiye abakunzi banje akabazo kawe kwa Barbara
ikintu cya mbere no kubanza gushimira umutumirwa kuba yarabaye indwanyi akagira konsensi
murakoze cyane
ariko nashaka kukubaza umuntu uri Nyamasheke icyo gitabo ni ubuhe buryo kiyakibonamo bimworoheye
biroroshye cyane sinzi nimba ufite telefone ahantu cyangwa ahantu naguha nimero wahamagara bakagufasha tukareba uburyo icyo gitabo cyakugeraho nayiguha reka nyivuge ni 079 kubari mu Rwanda 079 12 12 5 8 7
079
zero karindwi icyenda reka nsubiremo zero karindwi icyenda rimwe kabiri rimwe kabiri gatanu umunani karindwi
gatanu umunani karindwi
yego zero karindwi icyenda cumi na kabiri mirongo itanu umunani karindwi
none se kukibona bisaba iki igiciro kukibona kukigura
kigura ibihumbi cumi na birindwi iyo nimero ihita ibisobanuro birambuye baguha nimero ya momo wakoherezaho noneho tukaba twanagikohereza aho uri twagishyira kuri bisi kakizana cyangwa nimba ufite umuntu hano i Kigali waba uza muri ibyo bice akakikuzanira ibyo turabikora nta kibazo
ntabwo nasobanukiye neza ahantu ukorera neza i Kigali kugira ngo numve ko ariho hambere hafi bibigiye naje i Kigali binyuriye
cyangwa ugeze i Kigali wanahamagara iyo nimero tukakikugezaho nta kibazo
ariko nibaza ko watomokewe Claude Norbert Bambe nihagira ikindi kibazo urashobora kumusanga ku ma Twitter yiwe no kuri Facebook akakubwira ubwira umunsi mwiza Nyamasheke
ego
David nawe we ikaze kujugira Amerika tutangira ikiyago na Barbara
murakoze cyane nanjye nitwa David Sezimana merere mu karere ka Nyagatare mbere na mbere mbanze gusuhuza umutumirwa wacu n'abanyamakuru ba Voice of America mwese ndabasuhuje
urakoze
urakoze
bo mbere na mbere nshimira umutumirwa ku ngingo nziza mwatugejejeho ariko nibazaga numvise ari ubuhamya bwiza ntago nabashije kuba nabona igitabo cyose ngo mbe nagisoma ariko nabonye poste ndayireba ndavuga nti nziza cyane avuga nti se nkawe nk'umwanditsi hari indi miryango ukorana nayo for example ukavuga uti nkanjye nkunda gusoma cyane nkunda ubuhamya nkunda kwigira ku bantu cyane akenshi nifuzaga niba byashoboka ukaba wakorana n'amakaminuza amwe n'amwe sinzi niba byagukundira icyakorwa cyose ndumva ntabwo bakwangira natekereza nagiraga nuko washaka uburyo cy'icyo gitabo cyawe wagishyira kuri platform runaka hanyuma abanyeshuri nkanjye nkunda gukora ubushakashatsi cyane numvise cyamfasha hanyuma usobanurire neza uburyo kishobora kuba nimba kigurwa jenosepa waza kudusobanurira neza bisi utubwire neza icyo bisaba kugira ngo ube wakiganira ubwawe ndetse hari ibindi bitabo ukunda kwandika bitajyanye n'ubwo bumwe watubwiye urugero ukandika nko ku mibereho y'abandi bantu kuko numvise ndi interested cyane utubwire cyane rwose
urakoze David reka Barbara kwishure Barbara mikronigwa
hewe wow David urakoze cyane ko uduhamagaye ukaduha ibitekerezo reka nsubize mpereko cyanyuma nta miryango nta bitabo bindi ndandika nagiye nandika utuntu dutandukanye ku mablog n'ibiki ariko iki nicyo gitabo cyanjye cya mbere gusa natekereza ko nzandika ibindi bitabo kuko nasanze peut-être ok reka ndeke kuvuga peut-être nasanze iyo mpano nyifite
urayifise mfite
ibintu bitandukanye nakwandika Imana ifashije muzabona n'ibindi bitabo icyo ni kimwe icya kabiri nta miryango yindi ndaprosha cyangwa se ndegera ngo dutangire gukorana muri campaign ya PR campaign kwamamaza igitabo twari twahereye kuri advertising isanzwe marketing isanzwe kugurisha ibitabo mu mabookshop atandukanye twari tutaragera kuri phase ya kabiri yo kugira ibindi bigo dupartneringa nabyo dufatanya kugira ngo tugire ubutumwa bwiza dutanga ku rubyiruko ku miryango kuko harimo amatopics atandukanye kuri ubwo rero ubu ngubu twari tukirimo navuga kwihaza cyangwa se kumekinga sure ngo abantu bashaka igitabo barakibonye kwanza kandi cyabashije kubageraho noneho nyuma akaba aribwo dutekereza uburyo tukigeza no kubandi bantu binyuze muri partnerships ariko urakoze cyane kuduha igitekerezo cyiza ubwo tuzabyigaho turebe imiryango twafatanya kuko harimo ubutumwa butandukanye bwafasha abantu Atuka David urakoze thank you so much that's a good one
ngirango aratomokewe kandi uzobibashikirako tafise na Claude kuri ndi murongo wa telefone n'undi mu Claude wundi Claude kaze ku jugi America Claude uratwumva uherereye ga Claude
nerere y'ubujumbura hano bita mu ngagara
eha yarahabaye Barbara arivugamo mu gitabo ciwe ngara bayi mugagara yarahize sisinga aravuga ama icahibukira baje kugira ibitumbura banwa kacaye kamukaru batamba bagira iki Claude akabazo kawe kwa Barbara rero
akabazo kanje akabazo kanje nuko yo kwandika n'ibitabo bijanye n'imibereho y'abantu kugira abidandaza abantu badwara n'abisoma
imibereho y'abantu ushaka kuvuga iki
ena cyase kuvuga kuko nabisomye ukuntu yagiye arandika kubera mu ntango y'ubuzima azana n'abidandaza kugira abantu baje barabisoma basome ibyo yanditse
urakoze ugira umunsi mwiza
ego murakoze
ego Barbara reka kabazo ka Claude ndagahindukiza uramubwira ko ivya gusavye kwandika ku mibereho y'abantu zo bikora ariko hari amateme ico twita amateme yandi wumva gukomera abakunzi b'ijuru rya Amerika ko ari mu mutwe uzokora ko muri vuba bwa none
yego hari andi mateme ndi gukoraho ariko na mateme ashobora kuzava muri shape ngira warabibonye byane ko kiri resume hari ukuntu ntago byose biri muri detaye harimo rero hari amashatitsi amwe yo muri shape dushaka kuzagura nkavanamo ibitabo kwabyo hari igitabo kindi ndi gutekereza kwandika yes abasomye shape n'abasezeranya ko nzabona ikindi
gitabo urakoze cyane turakurindiriye mu nzira tufise na Kelly kaze ku jugi Amerika
wakoze
uherehe ga Kelly
Uri muri Namibia.
Yeah. Mm-hmm.
Wow.
Urakoze cyane. Akabazo kawe kwa Barbara.
Nasomye ku nyandiko zo nigeme kazi. Numva ko atavutiye mu Rwanda ariko muri genocide atari mu Rwanda ariko agerageza gutapokinga abazikinzi ba genocide za 1994. So nkagira ngo mubaze ibitabo byandika eke yaba akusanyiriza hamwe abavictimi bose ko abavictimi bose ni benshi cyangwa yaba asapotinga jasi abanagire amanagenga gute gufasha abo bantu bose muri rusange kandi n'ibitabo byiwe nagira ngo mubaze niba byandika mu Kinyarwanda gusa cyangwa mu Kenya cyangwa bigurisha mu Rwanda gusa ese abantu bari hanze babibona bate
Kelly ugume ku murongo wa telefone ndasaba imbabazi sinimbabazi nsaba mugabo twisigure kuri Barbara urumva nka Namibia ariko aradukurikirana mugabo ashobora kudukurikira kuri wezitata kaburungu radio yacu vewa kaburungu ko amashobora kuba atari ko aradukurikira wunyene yasabye ko tumuhamagara atarumva ivyo twavuze hariho ivyo abajije bamaze kuvuga agume ku murongo umwishure hama ivyo utaravuga navyo nyine ubihereko kuko ibazo ciwe
Leka wenda nsubiremo kubyo nari navuze igitabo kiri online kuri Amazon Kindle ni soft copy kuko ntabwo turashiraho igisohoka ku buryo Amazon yakwemprima igahita iguha hard copy ariko abantu basoma online ku matelefone ku matablet iPad bashobora kukidownloadinga kugiteresha rja kikabageraho bakagisoma tukaba twabivuze ariko nanone nkuko nari nabivuze mfite aba diaspora batandukanye bagiye batumye icyo gitabo mu Rwanda bakaba bafite inshuti zaje gusura cyangwa se imiryango bakanyandikira kuri social media zanjye azivuze kandi Voice of America mazishizeho tukabasubiza tukabashakira ukuntu ibyo bitabo bigera ku bantu babo bakabibatwarisha hard copy kuko hari umuntu ukubwira ngo genda ashaka gusoma igitabo hard copy nako nasoma igitabo soft copy so abo nabo twarabafashije numva aricyo namusubiza hanyuma ku kijyanye na genocide ijwi byacitse cyane sinzi yabajije nimba supporting aba genocide survivors nimba narandise kuri genocide
Nandre sinavyumvise cyane bya Trebicic ariko ko yatugifise Kelly Kelly wosuramwo ico gitabo ikibazo cawe Kelly
yagiye
kabasi subize ku bintu wenda yari yavuze akivuga yari yavuze ko yabonye ingira ngo yarasomye igitabo ko muri genocide utari mu Rwanda ariko sinumvise aho yaganishije ikibazo ngira ngo yashaka kumenya nimba hari trufatisha aba titse ku icu
Okay, that's a good question. Muri shaped harimo a sub-chapter nanditse kuri onkle wanjye wapfuye muri genocide. Yaguye Rwamagana yitwaga Narcisse Rutayisire. Namwanditseho nandika gato mu ncamake iyo experience icyo yari ivuze kuri jyewe nk'umwana utari mu Rwanda mu gihe cya genocide. Mvugana nicyo byavugaga ku babyeyi bacu batari mu Rwanda mu gihe cya genocide kandi babona ababo bapfamanywana nijoro mbivugaho mu ncamake wenda icyo naba ngisubije icya kabiri yabajije support fashisha abarokotse aba survivors hari support nyinshi ntanga hari inshuti zanjye zimaze gusohora ibitabo nagiye mbafasha mu gutegura ama launch yabo nagiye mbakorera MC ku moderator nkayobora launch zabo hari n'abandi barimo kwandika ndimo gufasha kugira ngo nabo bazandike kugeza igihe ibitabo byabo nabyo tuzabisohora ya hari inkuru nyinshi dufite zo kwandika z'amateka yacu kandi abantu bafite uwo mutwaro cyane cyane abasurvivors abarokotse genocide ndabumva bafite reka mbivuge mu cyongereza they have a special place in my heart ahantu mu mutima wanjye ntereka abantu barokotse genocide rero ubu nabo hari abarimo gutegura ibitabo hari nabo twabisohoye nkabafasha ariko nabari kubitegura nabo nteganya kuzabafasha kuko it's part of our history it's part of who we are and what we've been through ya mucamake ariko nk'uko ubizi yane n'abadukurikiye babyumva kwandika ni proje ndende umuntu ashobora kwandika igitabo imyaka ibiri
cyane
itanu icumi umwaka cyane cyane iyo ari igitabo kivuga ku buzima bwawe n'amarangamutima yawe kiragora cyane kubera ko kigusaba kwinjira mu mutima ukagira ibintu bimwe na bimwe ucukura uba warahambye uzi ko wabihambye ariko bigasaba ngo ubicukure wongere ubyumve kugira ngo umenye kubyandika umuntu nasoma igitabo cyawe azagisome acyumve neza kuko wagishyizemo amarangamutima ama emotion n'ibyo wabayemo nubwo mfite ibitekerezo bitandukanye by'imishinga by'ibitabo nshaka gusohora hari yo aspe yuko kwandika bifata igihe hari na aspe yuko bifata amafaranga bitwara amafaranga hafite uyu munsi hafite ubushobozi uyu munsi ariko nzi ko buhoro buhoro tuzagerayo
ariko Barbara umuntu aribaza urumva watanguye kwandika 34 ufite imyaka 34 uri kuri 36 wandika ubuzima bwawe si ni hakiri kare gose kwandika ku buzima bwawe canke hazogira gucanze ku buzima bwa kabi part 1 part 2
so bero kugire kankubwira ikintu kimwe cyane iyo concern iyo hesitation ufite nange narayigize n'abantu nahaye igitabo gusoma igitabo cyanjye ngo bampe feedback bambwire nimba twagisohora harimo umupapa ukuze wambwiye ati ariko se wa mwana we urandika iki kukiri umwana reka abasaza n'abakecuru aribo bandika kuko nibo babayeho you haven't lived turabaho ariko nkagira ku yindi kote n'abandi bambwira bati your story matters inkuru yawe yafasha abantu benshi ugomba kuyikora ibyo bintu byamaye inspiration yo gutangiza initiative cyangwa se initiative gahunda yitwa our stories matter initiative iyo initiative iravuga ngo ni gahunda ishyigikira yuko inkuru zacu zihabwa agaciro
Jewe shwa kuwa mba hii miaka miti mirongo tatu nitanda tunye ufite uyu munsi ariko inkuru yanjye ifite agaciro inkuru yanjye ifite agaciro inkuru yawe byane ifite agaciro ndinde kuvuga ngo inkuru yawe nta agaciro ifite who am I to invalidate your story
yeah
who am I to invalidate the story of someone listening to us. Ndinde kugira ngo inkuru y'umuntu dukurikiye nyitesha agaciro kandi ari ubuzima bwe kandi ari ibintu yabayemo. Iyo gahunda nyitangije naravuze nti no reka dutangire gahunda mu banyarwanda mu banyafrika yo kubara inkuru zacu yo tell our stories. Kubera ko akenshi dutegereza ko umuzungu aza Londres cyangwa se akava muri Amerika akaza agatembera i Kigali iminsi itatu cy'umweru ngo ngiye kwandika igitabo ku buzima i Kigali kandi twebwe tuba i Kigali cyangwa se wowe udukurikiye wicaye i Bujumbura cyangwa se uri Namibia uri Mozambique cyangwa whoever ahari afite inkuru ariko kuko umuzungu atayanditse ngo ntabwo inkuru iri valid ninde se kugira ngo ahakanye inkuru yawe yange
inkuru ye y'umwe wese muri make
yes natangije iyo gahunda kugira ngo kwese tuvuge amakuru y'ubuzima bwacu tubashe gufashanya dukoresheje experience okay si bose bazandika ibitabo je sais bien hari n'abatazabisohora hari n'uwakwandika igitabo akavuga ati ibintu birimo nago byajya hanze ndepima kopi imwe gusa ariko write something leave a legacy siga amateka y'ubuzima bwawe hanyuma ugira umuntu umenyesha peut-être abana bawe abana bazakuvaho bazakenera kumenya amakuru y'ubuzima bwawe bishobora no kutaba igitabo bikaba documentary film ukaba wasohora documentary y'iminota 20 cyangwa 15 but tell your story let's tell our stories nibwo rero iyo gahunda nayitangije kugira ngo iyo gahunda niyo izajya imfasha gusohora n'ibitabo by'abandi bantu validate our stories
urakode cyane baba
ntabwo ufite imbaraga zo kukubwira Diane ngo inkuru yawe nta kivuze ngo because you're starting to cyangwa sati
umwese yagira imyaka itanu kuko uribuka n'ibintu usoma igitabo cyawe babaha uribuka ibintu bitonya ugenda Uganda mwimuka papa waronka akazimi ni Unicef donc mutagifungura amafi kubera genocide yo mu Rwanda mbwira iki utuntu duto duto wibaza ko kugira ngo utangure kwandika ku myaka mikenya sindiko ndavuga ko ari mike ariko ku myaka tutamenyereye kwandika ko umwana nuko ategurwa we mama wawe yaragutegura bivuga mu bitabo kwakuzanira ama carnet uzura ama agenda ya banke uzura ntikamutuntu duto duto ababyeyi bafise ugwahe ruhara kugira ngo umwana azore ndashika kuri iyo myaka hari twinshi yibuka hari abatibuka ibintu byinshi mu bwana bwabo ariko wowe ukibuka usoma igitabo uribuka nu ingene mwurira indege muva i Bujumbura muja Kampala ingene mwagira ibi ingene winjiye mu nzu nshasha ukavuga ati ni inzu nziza gusumbiyo nabamwe umuvyeyi nugwahe ruhara afise kugira ngo umwana azoshika hagera nubwo yose imyaka 18 avuga ivyo yabaye.
Ikintu cya mbere ababyeyi bafite uruhare rwo ku validating our stories cyangwa guha agaciro inkuru z'abana and how do we do it ni gute tubikora. Icya mbere nk'ababyeyi ugomba guha umwana wawe umwanya akakubwira inkuru ye reka tubitangira ari bitoya ufite umwana w'imyaka itatu iyi ni exercice njya nkora iyo ntashye ngeze mu rugo mfite abana babiri umwe afite imyaka 10 undi afite imyaka 5 ndicara ngafata uwo imyaka 10 nkamubwira nti nganiriza uko umunsi wawe wagenze akambwira uwo imyaka 10 kuko we aranakuze azi kwandika we namuguriye carnet namuguriye agenda na biki ndambwira nti ujye wandika ibintu byakubayeho niko narebwe niko nakuze ariko iyo nicaje umwana nkamwigisha kuvuga nkamwigisha bon maybe bishobora ko biterwa nuko ndi umucommunicator ndi umuntu wize communication ntekereza gutyo ariko wenda n'abandi babyeyi twakwitoza kumva abana wumve kugira ngo mutega amatwi kugira ngo wumve ntumutega amatwi kugira ngo umukosore ntumutega amatwi kugira ngo umubwire icyo utekereza no mutega amatwi kugira ngo wumve ibyo ashaka kukubwira validate your child's story noneho niba akuza azi no kwandika nyigishe kwandika ubuzima bwe just one page page imwe nagiye ku ishuri nakinnye n'uyu mwana twakinnye twaganiriye mu biganire umuha agaciro umuha uwo mwanya umutoya mfite wa senka ntabwo aramenya kwandika ariko nawe muha iminota nkambwira ntituganire
tukaganira hambya nimbira uko byagenze ngira uko umuntu wagenze nawe nakura nzamuhakane
wose
mbabwira kwandika ikintu nabwira ababyeyi cyambere iga guha abana bawe umwanya uburezi bushingiye kwanza mu guha abantu umwanya ko abana bawe umwanya bakubwire ibiri mu mitima yabo bakubwire ibitekerezo bafite mu byandike ndetse I'm not perfect nago ndi ntungane ngo mbikora buri munsi shobora kumara n'ukwezi byaransize kubera ubuzima kwiruka n'ibike ariko n'ikintu nibuka icyo ni icya mbere icya kabiri itoze gusomera abana ababyeyi tugura ibitabo dusomera abana twigisha abana gusoma bakiri bato nibakura bazabikunda kandi umwana usoma ashobora kwandika
ego urakoze cyane Barbara turese na Emmanuel kuri ndi murongo wa telefone Emmanuel ikaze ku juri America
hano Kampala jewe no Kampala
Kampala akabazo kawe kwa Barbara
Kampala hano ibiganza byumvishije
ego
ni byiza cyane yego nende bene arinzwe gore ni gitabo yanditse nyine umuntu yakigura nyine abanyigiteranye nganye nkasoma nkaye magambo yancyanditsemo
uvuze sinda kumvise neza Emanuela
yo mbese namwandike mugwa ngo yanyereza nyakigura agisoma ayabwo nyine kuri yahinduye ubuzima bwe nkabimenya nange nti niyo mpamvu nakifuzaga
ushaka kumenya aho gikura Kampala
kambyire ndi Kampala niho ngori yageze
Barbara
okay umuntu uri Kampala nawe namusaba kuza kunyandikira kuri social media zanjye kuko hari copy zizaba ziri Kampala nko mu byumweru nka bibiri ku buryo n'abantu bari Uganda bagura icyo gitabo nta kibazo
mwibutse gato aho bikorohera kwandika Barbara mwibutse handle ya Twitter yawe
Barbara Umuhoza.
Umuhoza.
Urakoze cyane.
Ndamubona murakoze cyane.
Ubwire umunsi mwiza Kampala n'urugendo rwiza.
Ego
muhinga bw'ivyuma. Barambariye ko ari wundi muntu ari kuri telefone Alexa. Alexa uratwumva?
Ndabumva neza.
Uri he Ale?
Inyabihu
ye?
Yego inyabihu
urambabarira inyabihu ni mu Rwanda ho onye
ni mu majyaruguru mu Rwanda
akabazo kawe kwa Barbara
ikibazo nashaka kumubaza ntabwo nabashije gukurikira neza ikiganiro bitewe n'ahantu ndi nifashishije urubuga rwa Facebook ariko nagira ngo mubaze hari umucuruzi wikoreraga witwa Haji bamuhimbaga Haji yakoreraga mu karere ka Muhanga ku muhanda huye Kigali mu by'ukuri nyuma mu minsi ishize yaje kugwa bimwe muri Maka n'atwirwa kwa Maka yaje guhomba akagaragaza ko yasubiye ku rwego rwo hasi cyane kugeza ubwo abantu bagenda batamubona mu cyubahiro yari afite gicuruza asigaye amubona nk'umuntu uri hasi nk'abandi yabakeneye gutya none nagira ngo mbaze Barbara ese umuntu nk'uwo nguwo wari warageze ku rwego rwo kuba yakomeza akarengana n'igihugu bitewe no kwikorera ibikorwa bye akaba yari tubiye hasi umuntu nk'uwo wewe yamufasha iki ko hari abantu benshi bameze nk'abo ngaho batera imbere ariko nyuma bakongera subira hasi. Murakoze.
Urakoze ugira umunsi mwiza. Barbara reka ijambo gufasha turishemo impanuro kuko gufasha tuhava confuse bivati ndamuhamahera ngiriki ariko abantu nkabo nk'umuntu umugwiza atunga wo bahanurike.
Yes, hari ikintu nshaka kuvuga ijambo ry'Imana riravuga ngo amafaranga ngo amera amababa akaguruka. Amafaranga amera amababa akaguruka akagenda kimwe nuko ashobora kumera amababa akagaruka agusanga akaguruka agusanga. Kandi n'iki mu buzima tubaho hari umwijima hari umucyo hari gitondo hari ijoro hari ibihe byo gukira hari ibihe byo gukena tuba mu buzima buhora buhindagurika. Umuntu nk'uwo nguwo rero ikintu cya mbere namubwira ko bibaho mu buzima. Uri ikibazo cya mbere dukunze kugira nk'abantu ni ukwiyakira. Biragora kwiyakira kwakira ngo ejo nari umukire uyu munsi ndi umukene ndasaba. Kandi hari n'urwego umuntu agira sindi expert ariko mu nama mu bwenge naba mfite uko bungana ubu ngubu inama namugira cyangwa icyo navuga ni uko kumva umuntu akiri muzima ahumeka umwuka w'abazima amahirwe ashobora kumusekera igihe atazi umunsi atazi. Icya mbere ni ukwiyakira wamara kwiyakira ukagira kwizera ko nimba Imana ikigutunze kiriho nuko n'ejo igiti cyashibuka ejo igiti batemye gishobora gushibuka kikongera kikabaho. Nubwo yaba yarahombye kuko siwe muntu wa mbere uhombye ariko ejo ashobora guhura n'umuntu uhindura ubuzima bwe abyizeye ashobora gukora akagira ikindi kintu azamukiraho hajinda munsi twajyaga tunyura aho hantu yaguraga tukagura amabrochette n'amandazi ariko ejo bundi ashobora kugira igitekerezo kuko iyo Imana ikigutije ubuzima byane ibikigutije n'amahirwe menshi ejo ashobora kugira ikindi gitekerezo undi muntu ataratekerezaho muri iki gihugu habe na kimwe icyo gitekerezo kikamuzamura kikanamurenza urwego yari ariho agikora business. Njyewe rero umuntu uriho muha amahirwe yo gutera imbere menshi cyane gusa nkavuga ni gutera imbere kwawe gushingiye ku buryo wiyakira uburyo umenya uko ukora kuko hari n'abantu bari barateye imbere basubiye inyuma akarwara agahinda akarwara depression ikamufatira akagenda akicwa n'agahinda akaba paralize cyangwa se akamugazwa na regret n'ibyo yicuza n'ibyo yifuzaga atarimo kubona bikamuparaliza ntabashe kureba amahirwe kuko ubuzima tubaho iyo dukanuye tubona byinshi iyo ukanuye ukareba neza ushobora gukanura ukabona opportunity ahantu undi muntu wese atabonye. Wowe iyo opportunity wayibona Imana ikayiguheramo umugisha so n'ahandi namubwira ko isi tubamo ni gatebe gatoki
urakoze cyane
bazaba bakomeye hari aborohewe bo bazaba bakomeye iki kimeze ni k'ubuzima bumeze ariko uyu munsi amaso yawe arakwereka.
Urakoze cyane Barbara. Mu masegonda make akajambo kanyu mubwira abatwumvirije muri no saha yose kajanye na shift kunge ni shaping ubuzima bwawe ugira iki mu masegonda make ko baka.
Yes, abantu bankurikiye nababwira ngo ubuzima ubayeho wabubyaza uwihe musaruro. What can you get out of the life you are living or you have lived? Amateka yawe, pase yawe, wayibyaza uwihe musaruro. How can you use experiences zawe? Ni gute wakoresha inararibonye byawe?
Urakoze cyane.
Byaje musaro.
Urakoze cyane Barbara umuhoza ko adusangije biri muri shift tukifurije kubandanya ugira amahigwe masa mu bikorwa byawe bitandukanye.
Urakoze cyane cyane n'abadukurikiye murakoze.
Ego reka na jeje nshimira abadukurikiye bari ku mihingo ine yose y'isi no mu Rwanda mu Burundi hatandukanye mwakoze cyane na Lidiane nahazo nabategure nongera ndabashikiriza ikiganiro muri Isanga Tarikiremeshereje muri studio y'ijwi rya Amerika Washington DC Nadia Taha na Ingenieur Patrick mwakoze nime mwatumye amajwi ashika hirya no hino ku isi ahanje tubaza kuba turi ku migihe cy'isaha 12 mu makuru azo bagezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira ndabifurije kwandanya muranirwa mu byo muri mwo byose umugoroba mwiza. Thank you.
mata yamatera gahinda namanyaga adutwayunyeze bakonga aduteya gahinda mbe mutoniwa jumbe micho myiza sibirari me mbe mutoniwa cu micho myiza sibirari me ye mumbuhize ye mumbuhize wavyeni ye mumbuhize wakonga Ka umunaka wana basaza bawo basigiye nde mbenyo kukubyana toreti aziyambaza nde mbe nk'abatoba we watetesheje wasize iki beri ya nshuti yawe toreti Zamugiriki